ODPN kora hardo lengu yalam adama ta ene badarin na dabala mu fole galan jalanne nutte
obbo kasaun gofe mi sensa kore giddu galle sa ODP fogana dame ijarsa siyasa magalale sabahi ma motumma fitse kenne yadi dabattumma ODP salgaffa kam magala jimma ke sattigegge famirat reforming party cha kabar bachu durata am party sani dubbachu ifsani
Reforming party kun adawi tokkomso jibal kabate agendan kuraf hoga kurna harra kase hojiro olu kabadameton minjara gangalacha ture kutanno hogensi kabun yain adawi kurtokofan hawasati gigefane bakabun sa manamari adawi tif kenne misasun manamari adawi party arakana akka tokkomso dandan kalati kamsa yadama
onna ratu hunda u wanje damef kara science awata en qopaye tokkumman party kun umura kan argatu yaayi dabattumma party in wanta u maluf guya lama maringa gefamu ibsan party hara hunda u badadinni dambi tin bulmata fi saganta party tin hogana murratti irtiken namusa kan dubbatan obbukasa hun gofe
mai wallahi gefase hat tumatun yaayi ya duwan qaban kasani jiru yaduwan kaana tani fille bal innan kales bisbil college rawchi subu tifi college du gamis fa isaballa kenna turani uya ramo do taan party kenya de misarat fi current president isaballa kenne boda sagale gutudan nani ya ikan da turma de hundisa pasanti dib sagale kenne ya inken walati kenne sa party ka sagale gutukan merkani sti jiraichu
tokumman party kana tokumma biya umu akadendo dwa dadat rakowan kan Taasisu partiche tokkomsuun matuma saattu jalqaba waan ta'eef kun yaadame waan raawwatame akka ta'e guyyaa har'aa murtoosee naqabeessa yaa'ii keenya ariifachiisaan dabarseen egeree partichaa akkasumas dantaa fi gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuuf carraa guddaa ta'a jechuudhaan obbo Kaasaahuun Gofee dubbatanii jiru.